Muba nache wabatakaba nile dembe diobuntu kulia ba Uganda Justice Center, African Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims na abalala abakulembe duangu Samuel Habati Nsubuga basabi akachiko kuongera okusomesa abantu ku dembe liyabwe na okuba manyisa awo kudukira singa dembe liyabwe litiobuwa. Polina Samba Mutumba akulira ebyokuwandiisa emisango mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu ategeezezza nti bakyakunganya obujulizi ku munna NUP amanyiddwako limu erya Okero eyattibwa mu bitundu by'e Busoga mu biseera by'okunoonya akalulu.
Tuliba mu kkooti tuba tetugiyingiramu ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Mu kaseera kano tuze tulondoola ebigenda mu maaso naye weewaawo tetunaakufunayo muntu ajja n'aloopa ensonga ewaffe mu butongole. Naye nga tekitugaana ng'abaakakiiko k'eddembe ly'obuntu ogenda abantu gye bali ne tumanya kino kibaddewo era ensonga eyo tugenda tugirondoola. Ssentebe w'akakiiko ayogedde nti tujja kufulumya report, so ebintu ebyo byonna byonna tujja tubirondoola ne tumanya kino kyabaddewo. Bameka baakwatiddwa, bano batwaliddwa mu mbuga z'amateeka, bano baateereddwa.